Kudde ya kitongole ekivunaanyizibwa ku musolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority URM bufunze kisabye bannayuganda bonna balina ennyingiza n'ebyamaguzi kw'ossa n'ebyobugagga mu mawanga ag'ebweru okubyanjula mu lwatu era nga tewali n'omu abakase kubanga kino kaakati kiri mu tteeka. Okusalawo kuno kuddiridde okussa mu nkola etteeka erya Mark Act nga lino kaakano liwa munnayuganda omwaganya okwanjula ebyobugagga byalina emitala w'amayanja n'ennyingiza ye y'ensimbi wabanga akolera mitala w'amayanja ekyo nno nga kikoleddwa okwongera okuteekawo enteekateeka ennambulukufu okulaba nga URA ekunganya omusolo mu ngeri ennungamu. Era URA yategeezezza nti ekitongole eky'omusolo kyatandise dda okufuna amawulire gonna okuva mu bitongole eby'ensimbi eby'ebweru w'eggwanga ebikwata ku byobugagga eby'abannayuganda ne akawunti zaabwe ze balina emitala w'amayanja okulaba nga bateekawo enkola ennambulukufu bannayuganda engeri gye bayingizaamu ensimbi n'okumanya ebyobugagga byabwe. Era mu ngeri y'emu abakungu mu URA bategeezezza nti guno gwe mulundi ogusookedde ddala Uganda okufuna amawulire gonna agakwata ku nnyingiza y'abannayuganda abakolera emitala w'amayanja n'ebyobugagga bye balinayo. Era mu kiwandiiko ekifulumiziddwa aba URA etegeezezza nti abawi b'omusolo bayinza okubeera nga tebalangiriranga bulungi ensimbi zaabwe engeri gye baziyingizaamu ate